wapi sura yake, sijui ataweka wapi sura yake. Wapi sura yake, sijui ataweka wapi sura yake. Wapi sura yake.